Oh, the moon has come, the day is done, the night has covered up the sun. I have stood so often before you to pray, but I wonder, oh Lord, tell me, what did I do today? Did I remember the words of Al-Fatiha? Did I take time to thank you for all that I have? Did I call on you to guide my way? Tell me what did I do?
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد كيامي كدو كونس ndi kwa mulungu mmozi yeka mbuye wazolengedwa zonse chifundo chake ntendere wake ndi madaliso ake onse zipite kwa ntumiki watu okondedwa komanso omaliza Muhammad sallallahu alayhi wasallam akubanja kwake wopunzira ake ndi onse womsatira ntumiki ameneyu kufikira siku lomaliza bale wanga ukondedwa komanso iwe nchemwali wanga wapa mtima ndasangalala lero kwambiri pomwe tili limozi pamene tikufuna kukambirana za kufunika kosatira njira yongoka pa Arabic as-siratul mustaqim. Inu mkuziwa bwino kwa muntu amene ali pa ulendo ndipo akufuna kuti akafike malo ena ake. Kungokala ndi chokwera kapena drama za pa ulendo komanso mwina za kudya zomuthandizira pa ulendo wake sizokwanira kuti akafike kumalo kumene akufuna kuti akafikeko. Chofunika kwambiri ndiko kusatira njira yolondola komanso yongoka. Chifukwa muntu akasatira njira yolakwika ndikuti angakhale akhale pa chokwera chabwino mwinanso chachangu koma sakafika kumene akupita mapeto ake ndikuti asochera komanso kuti akafike mofulumira kumene akupita ayenera kusatira njira yongoka. Izitu zimene zimakhala kwa munthu wina aliyense amene amachita maplani ake abwino pa ulendo wake kuti akafike kumene akupitako. Sopano munthu wina aliyense amene ali wopemphera yemwe ali ndi chikhulupiriro mwa Mulungu mmodzi yekha na amagwira ntchito zabwino inetu sindikukhulupirira kuti alipo amene amapembeza ndi cholinga choti akafike ku gehena. Ayi, wina aliyense wopembeza amafuna kuti akafike ndithu ku mparadiso kapena kuti kumoyo osatha mwina wena nkumanena kuti ku janna. Icho ndicho cholinga cha munthu wina aliyense amene ali ndi chikhulupiriro komanso na amagwira ntchito zabwino. Koma mbale wanga, iwe nchemwali wanga, tingatani kuti tikafike ku mparadiso kapena ku moyo wosatha? Inde chikhulupiriro nchofunikira, ndipo chikhulupiriro chimafanana ndi chokwera monga galimoto lomwe munthu amagwirisira ntchito pa ulendo wake. Ku Chisilamu kuli nsanamira za chikhulupiriro monga kukhulupirira mwa Mulungu mmodzi yekha komanso kukhulupirira mwa angelo kuti angelo alipo ndipo ndizolengedwa za Mulungu. Komanso munthu akhulupirire mabuku a Mulungu, tikati mabuku tikutanthauza mabuku onse omwe Mulungu na malenga anavumbulusa kwa atumiki osiyana-siyana monga Tora kapena Masalimo, Uthenga Wabwino komanso Al-Qur'an. Komanso munthu akhulupirire mwaneneri onse monga pa chikhulupiriro cha Chisilamu, msilamu samakhala msilamu pokapoka atakhulupirira mwa atumiki onse kuti atumiki onse anali atumiki achoonadi ndipo anali wotumizidwa ndi Mulungu mmodzi yekhayo ndi cholinga chimodzi choza waunikira wanthu zoti ayione njira yolondola njira yongoka yonkera kumoyo osata. Komanso msilamu ayenera kukhulupirira za kuuka kwa kufa kuti pali siku lomwe anthu azasonkhane pamaso pa Mulungu mmodzi yekha na alipidwa zintchito zawo. Akugahena na akalowa kugahena chifukwa cha ntchito zawo zoyipa, komanso amene amagwira ntchito zabwino akalowa ku mparadiso pa siku limene limatchedwa kuti yaumal qiyama, siku la qiyama. Komanso akhulupirire za chikhonzero cha Mulungu kuti china chilichonse chimene chimakuchitikira iwe mʼbale, chimene chotu chili mapulani a Mulungu na malenga, adalenga kale kalero kuti zidzachitika. Choncho ukakhala ndi chikhulupiriro chimenecho, ukapeza chabwino umayamika kumthokoza na malenga kuti izi ndi zimene Mulungu anandilembera kuti ndizindipeze kupyolera mu chifuniro chake ndi chifundo chake. Ndipo ukakomana ndi zoyipa kapena zowawa umapilira ndi kusiya zonse mmanja mwana malenga kuti izitu Mulungu akungochita ndi cholinga chondiyesa mayeso kuti kodi ndipilira, kodi sindimsiya Mulungu pomthamanda ndi kumthokoza. Choncho chikhulupiriro chili ngati chokwera, monga mmene imakhalira galimoto mwene akukhala kuti muli batri, komanso muyenera kuti muli oyiro, komanso muli mafuta monga petro kapena dizilo, komanso mapepala a galimoto akhale okwanira kuti ndiyololezedwa galimotoyo kuyenda nayo panseu. Ichi ndicho chikhulupiriro cha munthu amene akufuna kuyenda ulendo wopita kumparadiso kumoyo osatha. Komatu mbale wanga, kungokhala munthu ndi galimoto sizokwanira ayi, koma uyenera ndithu kuziwa kayendesedwe ka galimoto, uphunzire mmene ungayendesere galimotolo, komanso uziyendese galimotolo nkuyamba ulendo pamenepo ndikuti uli pa ulendo wopita kumene ukupita. Ndipo kuyendesa kwa galimoto imene yochedwa al iman kapena kuti chikhulupiriro ndizo ntchito zabwino al ibada. Choncho munthu akalankhula mawu a shahada akanena kuti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ndikuchitira umboni kuti palibe oyenera kupembezedwa mochoonadi koma Mulungu mmodzi yekha Allah, na achitiranso umboni kuti Muhammad ndi mtumiki wachoonadi wa Mulungu, pamenepo ndikuti wachita start galimoto lako, waliza galimoto ukufuna kuyamba ulendo wopita ku janna koma siwina nyamuki. Sono ukapemphera khamsa salawati, swala zisanu siku lililonse, pamene pande kuti waika gear 1 wauyamba ulendo wopita kumparadiso. Ndipo ukapereka chopereka chapa chaka kapena kuti chakhumi kapena kuti azakati ndikuti waika gear 2 waonjezera ndithu liwiro lopita ku janna. Ndipo ukamanga pa mwezi wa Ramadhan ndikuti waika gear 3 waonjezeranso speed gari moto yako, pamenepo ulipo ulendo ndithu ukupita ku janna. Ndipo ukapita ku haji kukaona nyumba ya Mulungu ya Kaaba ndikuti waika gear 4 gari moto lilipa speed iwetu ulendo wako ukuyenda wa ku janna. Koma uyenera kuziwanso kuti ukangochita chimo lina lililonse pamenepo ndikuti ukuika reverse ukubwereranso sopano mbuyo, si ukupitanso chisogolo kapena kuti wamanga break ulendo waima. Choncho kwa munthu amene ali pa ulendo wopita ku janna ayenera ndithu kugwira ntchito zabwino, komanso nthawi yomweyo kutalikirana ndi machimo omwe angamubwezerese mbuyo kuti asafikenso kumene akupita komwe ndi ku janna. Mwinanso machimo amenewa akhonza kumpangisa munthu uja kuti galimoto likhote malo mopita ku janna ndi kukafika nuso pano ku gehena, ndipo timpemphe Mulungu kuti atitalikise za gehena. Komano kungokhala kuti uli galimoto ndipo ukuyenda sizokwanira kuti ukafike kumene ukupita, wofunika kusatira njira yolondola. Uyenera kusatira njira yolondola komanso yowongoka kuti ukafike ku janna. kodi njira yongoka imene ndiiti. Kodi kufunikira kwa njira imene hii kulipati. Allah subhanahu wa ta'ala mulungu mmozi yeka. Poona kufunikira kwa njira yongoka. Kufunikira kosatira njira yongoka. Anachita kuvumbulusa ndime. Kapena kuti chapter cha tuntu mkur'an. Choma chili chapter choyamba. Choyambilira suratil fatiha. Suratil fatiha. Choringa chimene mulungu. Anavumbulusira chapter chimene. Ndikuti punzisa. Kumpempa mulunguyo kuti atilondolere kunjira yongoka. Ndipo amene ama iwelenga suratil fatiha ndi muntu woti akadali kale panjira yongoka. Akadali kale kuti ndi wachikhulupiriro. Chifukwa suratil fatiha imawelengedwa paswala papemphero la siku ndi siku lomwe msilamu ama swali. Lomo nsilamu ama pempera. Choncho kufunikira kwa suratil fatiha. Kwa gona pa kufunikira kwa satira njira yongoka. Chifukwa mene tani nina kuti suratil fatiha choringa chake. Mulungu adafuna kuti punzisa. Mene tinga mpempere mulunguyo kuti azitu londolera ntavi zonse kunjira yongoka. Suratil fatiha ikuyamba chonchi. Bismillahirrahmanirrahim. Muzina la Allah wachifundo chambiri wachisoni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuyami kidwa konse. Ndikuwa mulungu mbuye wazorengedwa. Arrahmanirrahim. Wachifundo chambiri wachisoni. Maliki yaumiddin. Mwini wasiku la malipiro. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Inunoka tikupembezani. Komanso kwa inunoka ndikomwe tikupempa chitandizo. Ndimezo nsezi za msuratil fatiha kunali kumnyengerera mulungu. Kumuyamikira ndikumtamanda chifukwa tikufuna kumpempa. Monga mene zimakalira kwa muntu amene akufuna kupempa kwa wina wake. Sama ngo fikira o, tandizeni. Mwina utango imirira, utaika manja ntumba, hai. Akutu uyu ndi wa mwano. Komanso ndi wozi kweza. Ndewo mpempayo anga kare, zomo ukumpempazo alinazo. Sama kupasa. Koma kumafunika kusonyeza ulemu. Kugwada pa masopa ake. Kusonyeza kuziche pesa. Kuntamanda. Ndikumuyamika muntu amene ali ndi zinthu zomwe ukufuna kuti iwa akupase ama olowa manja muntima ama kala usangalala ndi iwe chifukwa wasonyeza kuzichepesa kwako. Nchifukwa chake apa mulungu na malenga akutipunzisa kuti tikamafuna kumpempa mulunguyo tiyenera kumuyamikira kaye, tiyenera kusonyeza kuzichepesa kwathu pamaso pake. Pambuyo pake ndikuma mpempa zimene tikufuna. So zo mpempa zo ndizoti chani. Mulungu akupitiliza musuratil fatiha kunena kuti. Ihdina siratal mustaqim. Tilondolereni kunjira yongoka. Tilondolereni kunjira yolondola. Yomwe tikaisa tira itipangisa kuti mpaka na tikafike kumparadiso. Kapena kumoyo wosata. Ndipo mulungu Allah subhanahu wa ta'ala anaziwa kuti wanthu achikhulupiriro kapena wanthu amene amapembeza wina aliyense amakokera kwake, wina aliyense amanena kuti njira imene ndasata ineyi ndiyo yolondola ikandifikisa kumparadiso. Komatu kumene tikupitako, palibe amene akuzivako. Palibe yemwe adapitako ndikubwera kuti mpaka na aziwe kuti njira iyi ndi yolondola. Ndipo mapeto ake mpaka na tikafika kumparadisoko. Amene angaziwe njira yolondola. Yopitira kumparadiso ndi ndani? Ndi mwini wache mparadiso. Mwini wakumalu kumene tikupita ndi amene angatiuze njira yolondola yokafikira kumparadisoko. Yemwe ali ndani, yemwe ali Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala, kapena kuti chauta. Nchifukwa chake Mulungu na malenga waifotokoza yeka njira yowongokayi, kuti sina ili yonse njira imene amasatira muntu yomwe inga kamfikise kujanna. Ai, njira zina ndi njira za Satana, koma pamaso zimaoneka ngati njira za Mulungu, chifukwa choti achaye na kinjirazo anazikongolesa nazikomesera. Munga mmene zimakhaliranso njira za Satana, Satana amakomesera njira zake, amayika zoyitanira zochitira kampeni kuti anthu akopeke mpaka na asatire njira ya Satana na aganize kuti ndi njira ya Mulungu. Nchifukwa chake Mulungu mwini wake akunena kuti pofotokoza tu kuifotokoza as-siratul mustaqim, njira yongoka. Mulungu akunena kuti siratul ladhina an'amta alaihim, njira yake tu ndi njira ya aja amene muda wapasa chisomo, anthu amene muda wachitira ubwino. Njira ya anthu amenewo ndi njira yongoka, yoti munthu ukaisatira ukalowa kumparadiso. Kodi njira imeneyi, njira ya anthu amene Mulungu adawachitira chifundo ndiiti? Qur'ani yomweyo yafotokozanso Mulungu na malenga mwini wake akuifotokoza njira imeneyi, komanso powachula anthu amene Mulunguyo adawachitira chifundo, amene adawachitira chisomo, amene adawapasa mtendere wake. Akunena kuti minan nabiyin washuhada wasiddiqin, minan nabiyin wasiddiqin washuhada wasalihin, njira yake tu ndiya anthu amene anali aneneli, aneneli a Mulungu, aneneli a Mulungu onse anali panjira ya choonadi, njira yowongoka yonkera kumparadiso. Komanso asiddiqin, anthu achikhulupiriro cheni cheni, anthu amene anasimikiza pa chikhulupiriro chawo monga osatira oyamba aneneli, akakhala monga mneneli Yesu Mkristu, ndikuti aja 12 aja ophunzira akaja amene aja ndi asiddiqin, akakhala mtumiki Muhammad mtendere ukhale pa iye, ndikuti maswahaba onse amene adamsatira mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam pa nthawi yoyambirira, monga Abu Bakr amene amachedwa Abu Bakr as-Siddiq, amenewo as-Siddiqun, achina Umar, Uthman, Ali, Hasan, Hussein, Abu Huraira, Anas bin Malik, kapena Aisha radiyallahu anha, maswahaba onse amene adam satira ntumiki watu Muhammad ntendele ukale pa iye, amenewo as-Siddiqin, anthu amene amene anaona atumiki ndi maso na apunzira kuchokera kwa iwo, njira imene amasata iwo ndiyo njira yongoka, njira ya choonadi, njira yolondola. Kuti iweyo ndi ine bale wanga, tikasatira njira za aneneli, tikasatira njira za upunzira aneneli, tikafika kumparadiso. Komanso ashuhada, anthu amene anafera pankhondo yolimbana ndi adani, amene amafuna kusokoneza chipembezo cha Mulungu, anthu amenewo anasatiratu njira ya choonadi, njira ya chiwongoko. Komanso aswalihina, onse wochita zabwino, angakhala ali kutali ndi atumikiwo, monga anthu amene amasatira atumikiwo lero lino, anthu amenewo ngati akusatiradi njira imene amasatira atumiki, komanso ndi wophunzira atumiki, ndikuti amenewo mpaka na kutha kwa ziko, anthu amenewo azakhala kuti ali pa njira yowongoka. Choncho mbale wanga, mchemwali wanga, tiyeni tisatire njira za atumiki. Ndipo njira za atumiki nzosavuta kuti tiziwe kuti njira iyi ndi njira yolondola, njira yoti ikatifikisa ku janna, posavuta mungu oyang'ana kuti kodi anthu amene akusatira njira imeneyi amapembeza ndani chifukwa njira ya atumiki ndiyo dana ndi mafano wina aliyense kwina kulikonse kumene amapembeza ngati sapembeza mafano ama dana nawo mafano amene ende kuti ali pa suratun mustaqim ali pa njira yongoka yoti akaisatira njira imeneyi akalowa kumparadiso chifukwa kuyambira mbaibo chipangano chakale chikudana ndi mafano Mulungu mchipangano chakale akunena kuti ine ndi Mulungu wa nsanje ndipo sindi mafuna kundiphatikiza ndi fano lina lililonse mchipangano chasopano akudana ndithu ndi mafano talikiranani ndi mafano komanso mu Qur'an akudana ndi mafano kutanthauza kuti onse atumiki anagwirizana kuti munthu amene ali opembeza amene akufuna kuti akalowe ku paradiso atalikirane ndi mafano choncho njira imene ukusatirayo ikakhala kuti imadana ndi mafano imatalikirana ndi mafano ndi njira yolondola ikakufikisa ku janna komanso atumiki onse panthawi imene amapemphera amagwesa mphumi zawo pansi popemphera mukaona kuti anthu amagwesa mphumi zawo pansi akamapemphera ndekuti ndi njira yachoonadi njira yongoka ndipo ikakufikisa ku janna ikakufikisa ku paradiso fati muona Abraham amagwesa nkhope pansi popemphera Mose amagwesa nkhope pansi popemphera Yesu Mkristo amagwesa nkhope pansi popemphera Muhammad amagwesa nkhope pansi popemphera kutanthauza kuti chipembezo cha Mulungu ndi chimodzi kapena kulankhula kwina njira yonkera ku paradiso ndi imodzi si masiyana ndipo ntchito zake kachitidwe kake ndikofanana muona njira yachoonadi njira yongoka yampita ku paradiso anthu akamapita pa nyumba yopembezera polowa mnyumba yopembezera amavula nsapato komanso nacha pakapena kusuka mapazi awo monga mmene tikumvera kuti Mose anawuzidwa ndi Mulungu kuti iwe Mose vula nsapato zako chifukwa pamalo pamene pa ulipo ndipo patulika malo opempherera ndi malo opatulika tikuona songa kale mtumiki wolemekezeka Yesu Kristu anasambisa mapazi a ophunzira ake kumene kujatu kwaphunzisa ophunzira ake kuti pamene mukufuna kupita pamalo opempherera vula nsapato zako komanso sambisa mapazi ako tikumuona mtumiki womaliza Muhammad ntendere ukhale pa iye anayika ndondomeko yonse kuzera mu Qur'an mmene munthu angaziyeresere pamene akufuna kupita pamalo opempherera komanso mmene angasukire nkhope yake manja ake mapazi ake kusonyeza kuti mukukakomana ndi munthu kapena mukukakomana ndi wachikulire yemwe ali Mulungu na malenga ofunika munthu akhale ndi ukhondo akhale atavala zovala zabwino izizi ndithu zikupezeka kwa atumiki onse kutanthauza kuti njira imeneyo tikaisatira tikafika ku paradiso choncho mbale wanga wokondedwa mparadiso ndithundu wachikhalire ndipo Mulungu zipata zolowera ku paradiso wazisegula kwa wina aliyense chimene chikufunikira kwa ine ndi iwe mbale wanga ndiko kugwira ntchito zabwino pambuyo pokhala ndi chikhulupiriro cholondola komanso ukhala ndi chikhulupiriro cholondola ugwire ntchito yako mosatira njira yowongoka njira imene atumiki ndi aneneri onse amasatira pakapembezedwe kawo pakagwiridwe ntchito kena kalikonse ntchito imene amagwira inali yofanana mwachisanzo zakati kuchisilamu iliko komanso atumiki ena onse analimbikisa anthu awo kupereka chakhumi kutanthauza kuti kulibe na amene ali pa njira yowongoka amene sanalamulidwe kupereka chopereka kwa pasanthu osowa kumanga inde pachisilamu timamanga mwezi wa Ramadhan koma mukaone sesa atumiki onse amasala ndithu inde masiku anali wosiyana siyana nkasalidwe koma lamulo la kusala lapita kwa atumiki wonse inde angakhale kupita ku Makka kukachita haji atumikitu wosiyana siyana akhala akupita ku Makka kukachita haji chifukwa nyumba imene asilamu amapita kukaiona ku Makka siyo mangidwa ndi mtumiki Muhammad ai koma inamangidwa ndi Abraham yemwe ali tate wa atumiki wosiyana siyana kudantaweza kuti amene anayambirira kuchita mapemphero a haji anali Abraham pambuyo pomanga nyumba imeneyi ya Kaaba komanso tikumuona uja Jacob zina loti Israel analandirira kuti ndi pamalo pamene analimbana ndi ngero na amugonjesa natenga mwala wa maziko na uyimika na upaka mafuta onunkhira ndipo pamalopo anapasha zina loti Betele Betele ndi Chihibru Arabic Baitullah kutanthauza kwake nyumba ya chauta malo amene aja panali pa Makka ndipo mwala umene Israel adawimika na upaka mafuta ndi mwala umene timati Alhajarul Aswad mwala wakuda umene wanthu akapita ku Makka ama kaupyo mshona ama kautira mafuta onunkira kusatira mmene anachitira Jakobo mtumiki wa Mulungu wakalekale izi zikungosonyeza kuti asiratul mustaqim njira yongoka njira yolondola yonkira kumpradiso ndi imozi choma chikufunika kwa ine ndi inu ndiko kuisatira njira imeneyi ndipo kufikira panthawi imene tikakumane kumparadiso tikuimba lokoma tikusimba za mmene timakhalira pano pa ziko lapansi bwanji ndikusiyeni mmanja mwa Mulungu mmozi yekhayo kuti azikudalisani adalisenso ine komanso atilimbikise kusatira njira yowongoka kuti tikafike kumparadiso hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Something special in you, Allah. We do fast in you, yeah. Welcome, Ramadan. You are your one.